word of the streets. The streets. It's DJ XK. Great word of the streets. Mr. Make it.
Natotoka ni kosha. Fundi Mungu anajua achosha. Dodos ya bil umba. Kwa kyo tina chuna oga. Tokani kosha, fundi akia Mungu anajua adiana chosha. Toto napiga bila kuonga. Ila kwa tojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa. Kitanda chama love. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukaichana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makiyogi doki. Ayana. Fanya kauna piga deki. Ayana. Deki give me some cake. Ayana. God bless your mama. Ayana. Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
God bless your father. Ayana. Hey. Umugo magaribi baby. Ayana.
Na
kamaradi ya time chemka boza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makidoki doki.
Ayana.
Fanya kauna piga deki.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama. Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
Hey. God bless your father. Ayana. Yeah. Umogo magaribi baby. Ayana. Tapa tapa, boy you know I can get it over you. Ooh, hasa ukinshika hapa. Bumzi sina na tapa tapa, boy you know I can get it over you.
Nasema bebe musha, musha kidiri. Nasema bebe musha, musha kidiri. Nasema bebe musha, musha kidiri.
Shukuru Mola kenijalia. Mrembo wa sura hadi tabia. Una kila sababu kujivunia. Yani kila kona umetimia. Napenda manukato kinukia. Ukinigusa no nazimia. Yani kama ndege na wanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Ninawe ujeni kubebe wa shangai. Wenye uchungu wa kazae. Tukicheza kuche kuche na hotare. Ninawe unakula pia wala unafito. Chuchu za kunitoa majicho. Hata uvegunia bado uko simple unapendeza. Shepu sinia kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua toki ya nini mafuriko. Meniweza. Oh my baby, te amo. Oh my baby, te amo. Te amo.
Memo. Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim. De todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca meu body fica no lume. choco, choco, give me toto. I'm a masita, give me tumble. Give me tumble. Is that a choco, choco?
From the motherland, from the motherland, Kenya, to the streets, Mr. Next King.
Give me tumble.
It's Next King Music. Conquer by your mojo. Next
Lama Yanks, we come. Sine gonna drinks Lama Yanks. Drinks Lama Yanks, we come. Sit up on a drinks Lama Dem. Drinks Lama Dem, we come. Sit up on a drinks Lama Dem. Drinks Lama Dem, we come.
Beep beep. You got the keys to my Jeep. Musi stuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator.
Speedometer. Kusana.
Kaulunga. Bao mbili tatu mina funga.
Next King. Kaulunga.
Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. 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 Kaulunga.
Bao mbili tatu mina funga. Mr. Next King.
Kaulunga.
Bao
mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Kipula.
Hey, kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Na kama rola. Siezi kuwa tu tribal. Luga joni pesa buda jomi ni tribal. Ina set kwa keja na main na die call. Wanjiro ya ndakinyiwa na die ball. Na mindi omesi hakuna pass, minafunga. Hakuna arambe misi yolunga. All webcam lakini si kwa chakula. Rada ni masocial like chorea joma chura. Kuliwa mada shiro pale wa bebe skido. Zika shika zika nice utatani zero. Hitman badman kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Game along we from dislikes and blue ticks. Tangu get atako wakadai ku get kiss. Tuli get asa iwa na give this. Wana die benga ni mechikuli kwa Netflix. Hey,
kaulunga. Bao mbili tatu minafunga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga. Bao mbili tatu minafunga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, eh, ni kaulunga. Cheki fresh luku mina dunga tu adida. Nikipiga show joma ngaozo wana wika. Sienda fiti jigi fiti zina die. Wote wakipula poko sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mko kidai extra time. Zimesha lipuka, cheki flow ikinuka. Watu wana banjuka, wana shika ukuta. Ninjo kina nduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right uwezi daka. Top striker kila mtu anakatwa. Mina wa watch adi keep I'm a data. Pull up with the gang we real don't dada. You can love it or you hate it don't matter. Skiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wa bebe walibaki waki.
Kaulunga. Bao mbili tatu minafunga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga.
Kaulunga.
Bao mbili tatu minafunga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
You're about to witness unrivaled turntablism, knowledge, and sheer passion. Ladies and gentlemen, please welcome, it's DJ Next King. Ladies want to have him, other DJs want to be him. It's got a Mr. Next King.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe ukuo umenibamba.
Femi one pia kongu we ni mso. Kwanza gulo lituosha kwile basi aligiso eh.
Na kupenda manze wewe ukuo humble.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories za icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekuja mani
eh.
uongo kuongo umeanza kunichocha. Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana?
Tawezana.
Nikikupea utawezana?
Tawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Tawezana.
Nikikupea utawezana?
Tawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko, naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata, unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua, hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba, nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri,
wazi,
gapi namba, sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo, utanikula, lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga,
okay.
Nikicheki fashion yako hapana.
Femi man, au machali loko loko, ni loko tu lakini hawana kaketu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti napenda hiyo view.
Fungua bonnet,
okay.
Toa screw. Mbona unanidai usiniambie uongo?
Na kudai tu umetoka ghetto na we ni manzi hardcore. Manzi mathongo.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata nitakupenda kavile napenda jambla. Femi nuno Tua hadija.
She just said be younger, hey, 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 hey. Said be younger, hey, 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 hey. She just said be younger, hey, 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 hey. She just said be younger, hey, 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 hey,
hey. A for apple, B for boy, C for car, D for dada.
Yani A, E, E, O.
Explique, baby girl, tell me what you say. I'ma give you super loving each and every day. Day, day, day. Sippy younger, day, 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 day. Sippy younger, day, 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 day.
A for apple, B for boy, C for car, D for da da da. Upper and moja, I tattoo shell up the windows, he lays down. Boy, 1 plus 1. Kiro. 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4. Nda kukemea kiro. Apa sute wachu ni na dudu manyo. Apa nda kulima ni kumage manyo. Katiba ni wename dinangu unafua. Siya pendi tue, de, re, de. Asike, mbwe inananye. Ge mwana we face, unapenda rungu. Alipewa kutu tukamwita dadi, mafuta ni ya ngombe, nunapenda ngwati. Ai, aje, nugu, afanyangi makeup, nunapenda lotion. Kam ni kutak, tunapenda question. Jabani ya luta apa pienga session. Kuja daranginyo ni na hati lesson. Hakuna uniform kuja na kileso. Juzi meru, nda, jukesho ni dadu, nda, A for apple, B for boy, D for cash, D for da-da-da. Apara moja, aida tushe labi wende zile za
Uzeli kosi mani,
one plus one.
It's Next King Music.
Africa stand up, it's DJ Next King.
This your body, why you get me? They make me one day do like a gonna go.
Next King, when I say pull up, you know what I mean.
Cost money.
No matter the case, my music keep me bass, my sweet, sweet bass, so my love no get shame, for you all day,
Every night, every day, me go need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah, by the time, when you day, wake up in the morning, man, I did
buy you cypher-y. Make you fall for me.
Oh yeah, yeah. Joro, never leave me. When I need you by my side, I'm all wajah soko. When you can, oh, then you can, I'm all wajah soko. Me, I go love you all day, love you all night, all the time, yeah.
Banana, me nae, umbastu na bakana. Hapo nyuma nasidika minafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. panda, panda, si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda, si upanda na.
It's Next King Music.
Ero ni soma juna rungu ya jami. Apo sunajua na kuchorea mami. Hakuna aja kansa apa moshini manduku. Tupu, nazitoka banaza adudu. Supo kini toka nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mangoro.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Anjiba mejipaka wanja. Jicho pepta nju ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kujiposi ni kudosho. Bata trade nilifika nga na vidosho. Robo sanga mbasa kesho huku likikosho. Alafu extreme kiingia na waskan. Kikishika kikolo kipitishe water gun. Kahuku funzo na madhako buda utalan. Bogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh, oya oya ah. Upangaja pandisia boda boda eh. Muko loko mibusia boda boda ah. Eti muko loko mibusia boda boda eh.
Tupo kini toka nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mangoro.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Ngora ngora ni kucheze kama dingoi. Ukisosoka meto kwa chunge nukte kinyoi. Nikulambi ni kuchimbe kama gepoi. Supa funge duka ndia ni replace na kitoi. Ju ya kutu meshika mbiro. Juu ya rungu cheta toka mbio. Wendio jiko na unachezea diro. Una marol ay minachezea kilo. Yue ni smarta na kuchezea kio. Nina office kucha nkweke CEO. Uko 50 mina kwekea kio. Mombozano mtongozano mkutano cheze mbano. Niko vale niko ngano. Nina ngori kako galo.
Pom 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 pom. Yeah. Oyo boys anapenda pom pom. Yeah. Chum chum chum. Uh-huh. Chum chum chum. Yeah. First date anataka kunichum. Anasema ananitaka so soon. Ananipenda venye mtoyo upenda cartoon. Nimemtambua squeeze mimi namuita tycoon. Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon. Mpaka za babu, acha ni come through. Acha nikae juu nikupe vitu feel good. Heshima ina meza msumari. So tulia u relax usijali. Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai. Ukisha rudi mtawe jidai. Pongi na ngwai. Taro hudai. Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Mbulu, tuku, kwa sopi, lupu, lukamu. Tukijani, nimu, kige mabifopo. Pali, instagram, kaja chisha na kimboto. Venye na wateza, mina penda. Mangopo, mangoto, malopo. Siko kwa mbosho, orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba, mururu, fika ndono juu ya koto. Vurugu, kukaba kwa kila mauru.
Kwanza venye umejibema. Gami udai, mi udai, mi upenda na penda.
Sigira mbara, pam, pam, pam.
Gami udai, mi udai, mi upenda na penda. Fika fire, ni dangerous. Mi udai, mi udai, mi upenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Mi udai, mi udai, mi upenda na penda.
Penda Mr. Next King.
Ikupa mpaka mwoni. Nikipe Kenya, pe Kenya. Misi waini chelewe. Kikuchumu mdomoni. Tachi tachi kiononi. Nuna te Kenya, te Kenya. Na kufanya ulewe.
Oh, you must be.
Sigira mbara pam pam pam. Dona na chibu de.
Idolizer.
Oh yeah. Splatnums.
DJ Next King. Play tomorrow's hits.
Napenda koni, kikupa mpaka mwoni. Nikipe Kenya, pe Kenya, misiwai nichelewe. kikuchumu ndomoni tachi tachi kiononi nunatekenya na kufanya umewe.
You must see chocolate monster. Sorry, my contemplates on that. And baby, better ride for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. For your king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Aba, asa show me like kitu amekupa mama. Ebu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao ever leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuika jogo asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Zile chenga vidanga dana vicheche nchunie simba. Oh nchunie simba. Oh nchunie. Asa bebe mshomile kitu amekupa mama. Embo chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao
today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa Baha. Juu sinwa zingba, tusikia tunagabaha. Juu kani jing, zimeshika marakatha. Labda neche mchuma, nikaseti kwanza wada. Labda neche pupa, nikachome kwanza shada. Labda neche chingri, nisitupe kwanza rada. Ama nikateke wale sizwa ibada.
Kuna matime ya tamani chana.
Kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Ya dhyanga.
Injili yangu inapingwa sana.
Napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga.
Today, mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Eloi, Eloi, mashada fangi gani. Kamande, wakio itepa gospel hewani. Mtoto wa mama, before tuanze ni naswali. Kwa kesi ya binguni, neza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kasha I box light, mina juo na ni feel. Sijai toa tail na mikuliwa na guilt.
Odi hoko ni mapitio. Majaribio. Tumetoka mbali tega sikio. Na leo tuko studio.
Masere taniwa. Ezikielere taniwa. Tambi zangu taniwa. Akiwe taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Ona unakaa, unauliza mbona.
Get ready for an unforgettable mix experience.
And I make a Kai nishikishi napita nikikata nikisipisi napiga hiyo kitu inapisipisi ukiona mimi na mbulu don komasi na kemba wa moshi konjeri na masi hizo shimo zote mimi na maki nakata best William Luso na kesi choboa kasongesho biki cho icho icho kalongongo na banono kilokolo chambao kuchengwangwa kwa grao
Dangerous, so you them sin in dangerous. Dangerous, so you them sin in danger. Danger, dangerous. Atali, eh Atali, Atali, eh Atali, Atali, eh Atali. Who you them sin in dangerous? Atali.
You are go, buddy. So
Mr. Next King.
You are go, buddy.
Bas joke, I'm on a maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gara mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma. Venye kamebeba dhuda kana nikoroga. Pasta nganga za sadaka tapeleka kwake. Sister, Sandy, sare mapara. Mandi, unidaradara kipara gizani. Uniguaraguara kanjwanga kuchapa. Chapa kuchapa kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas joke mana maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi chapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila ta permission. Bila ta permission. Bila ta permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila ta permission.
Kiko kinenge na misi brayo. Anika kinembe no ni meze na yo. Baby shota na kuapa madabo. Kula ni mahaka migo meza inayo. Cover the face, destroy the base. Kama ta lace, engage the straight. Hama the base, na mwago taste. Mali kwa mali, kiwa and the base.
Bas bas joka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission bila ta permission bila ta permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission
mzinga unataka dungi ya sara kama mzinga unakata ende ya dawa nani walibaki wakipinga gavana si tuko zabe tunatumia dawa tu na tumia dawa tu ta tumia dawa wa li tumia dawa wa ka tumia dawa
bas bas joka mara maringo mi upenda chapa na taringo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta permission bila ta permission bila ta permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila ta
Kaipo kitu basi buza minyo Ka imeshika basi watafinyo Muviza leo bana ni manginyo Form ya maodi na pia mayo Wakilalisha makula ni wo Bezi ni vela na game ni wrong Hadi mandugu wakuje na pong Sia mangeus pia wakuje na thong
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toyu wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Siyama odi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Siyama yo wanapenda kalongo Fika pain ni kupeleke na rada Ita mangeos miwonyeshi nani baba Mtu andeisi anapenda miti mama Fika masai ndi uitishe kukumanga Kanya kweli ni kuonyeshe vifa Mpia tosheke yo vile nafa Namba nani achore figa Na ako trubo anasima giza Leo si jaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akitekwa moro iza Nasikicha akunda shika pizza
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombo sando tucheze kalongo Ita makula ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Talk lady baby girl back in the day Nimekukemba siku mobwe ni genje Iko nini usijali joni nyege Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete Cha mama cha baba Vile unanishika joy na niwasha Macho zako jo zina ni mada Na nikivua jo utaitaka Sio siri jo na kutaka Siko honi jo lakini naitaka Ruga ruga kwenye bezungusha haga
It's Next King Music
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombo sando tucheze kalongo Ita makula ndo tucheze kalongo Ita machura ndo tucheze kalongo
Story cha baba, cha mama Sia mungeu so napenda kalongo Story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Story cha baba, cha mama Sia machuri wanapenda kalongo Story cha baba, cha mama
From January to December Promise to love you Always keep that for you There's nothing I won't do For you, yeah Promise to love you Always keep that for you There's nothing I won't do For you, yeah
Oh, yo, yo Sawa, sawa, le Oh, yo, yo Oh, yo, yo Oh, yo, yo Sawa, sawa, le Oh, yo, yo
tomato, sweet like a mango. Kutoni mpo macho, I wanna be a jango. Unapokata ya kisigi no began. Kena nipanda mashetani, unavonikanda kifuani. Mkiwandati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawaindati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanichanga
Uyudanana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tikeje kimanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Andawota nakwambia shaitangaza. Nakwambia shaitangaza. Nina nereka na sada tutewashana. Pale za pe macho za muzi menyanyana.
Next King, let's go.
Sidate wende shayo. Sidate wende shayo. Sidate wende manyo. Sidate wende manyo. Since 1960, yeah, yeah, yeah. Sidate wende shayo. Since 1930, no, no, no. Sidate wende shayo. Skeleton, you don't do your body skeleton, 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 skeleton. You don't do gale book, 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 gale book. You don't do skeleton, 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 skeleton. You be freaking money on your party bunny, baby get pullani. You be wine follow me, so tell me she met a kulani. Whatever she dey do, you dey do kulani. As a water. That's a pussy carta. Every girl you know say that's a party party. If you want to do, then we got the party. Every girl you know, you can never be a party. We dey do skeleton, 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 skeleton. We dey do your body skeleton, 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 skeleton. We dey do gale book, gale book, gale book, gale book, gale book, gale book, gale book. We dey what? We dey do skeleton, 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 skeleton. Ah, baby. You know you're killing me, oh baby. Oh yeah, baby. Don't you know you're killing me, oh baby. See that day when we get shy, oh. See that day.
Seven of the streets, the streets. It's DJ Next King, the great word on the streets.
Tanya,
level on the beat.
Modo man, na kizi me shika man. Gwelo shash, aki tisha zima man. Niki petro, itisha pita pan. Katika ni baku, napenga ina ban. Modo man, na kizi me shika man. Gwelo shash, aki tisha zima man. Niki petro, itisha pita pan. Katika ni baku, napenga ina ban.
Ninge kuwa jogo, ningelisha rungu bubu. Ngedhani kuna ngori, akipiga ya kenduru. Jugu, kuku, manga na kinduku. Marash ni anjoti ndani ya boxa. Nunu ikusi na fude na yo siezi kula kavu. Chuma ilale ndani ice kizie kwa mbavu. Tomboda tomboda ajimwagia madafu. Njoki yangu ni shasha panyaru. Chubui nazama. Chubui cheki isha ganda. Chubui aliringa na namba. Chubui cheki asha mangwa.
Modo man akizi meshika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina ban. Modo man akizi meshika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina ban.
Pigwa kumbi na sponyo wa oyole. Shika chuki ziki shika unitole. Na komuti paka ipigwe vidole. Na manjuti migi ni kumwaga kore. Anahaga bigi surani akode. Pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti. Mode wangu anakuja daru na kohoni. Tapika kwa sing adu budo mwage njoti. Mabrika mtezo ya watoto na ningori. Mapatika sote sana chasa na mangori. Kupiji sote sana kuno na maruki. Kijiji yote shambuliwe na kimbuki.
Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katika nibaku na pinga ina van. Modo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan.
Patikita
Mr.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz.
buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang, 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 bamboo, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani, mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, ee, yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, ee, yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na tea na kam, tuna left na fia na kam, konga sana tia itakam, na ataki kuja busta, kisabe gonga, gonga, gonga tupi gonga, nyonyi pungi, nyonyi ki gonga, gonga, gonga. Jani piando mpambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani, mindi urunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, ee, hey, yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, ee, hey, yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwevo itisha, tukiwashe kikichatisha, buguza tuwezi ivisha, mebisha unanimaliza, washa rungu lonchizishe, napenda umbu na kufurisha, nezi kisa endopimishe, tushikishwa umbu lingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani, mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane. Shodo modo, ai, nyonya, dianga, kanga, banga, ai, nyonya, jiti, kisting, jing, big di, ai, nyonya, 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 ai, nyonya.
Napenda jo maduya na mafliva jinyongi, mina tasti ya makali na magura za bobo, na wachanganya kilami na kashenki dogo, shanti bobo, shanti mtamu, koko, chesti bobo, rasdi kitamu kilolo, weni pate makene na nikichomo adikonyo, na roga nimebonda storytelling, joni after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta, ningori na waroga nikidendi ya chopo, manukato timba sporti na wapigi ya topa, check it, na fichangori daba sunda kwa kucha, na kapeleka mdogo na kajaba aluse.
Kanigosho domodo, ai, nyonya, dianga, kanga, banga, ai, nyonya, jiti, kisting, jing, big di, ai, nyonya, 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 ai, nyonya.
Ting ting, zamba beast missing, jing jing, sisi, watcha scene horror. Big kings wanna BCC, wanna DCC, wanna jingora. Feces, yezi miss feasting, G-strings, clink, clit, titi, nyonya. Ring ring, gana tease, 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 ni wadina na takoka, boma. Steam, steam, bombo ki system, madurusu, kingusu, tunachoma. Wazi chumi, sibusu, mina nyonya, paka bongi kama sikai na homa.
Kanigo shodo modo, ai, nyonya, dianga kanga mbanga, ai, nyonya. Jimmy kiss ding 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 ding, ai, nyonya, 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 nyonya.
Mr. Next King, the wolf on all the streets.
I hope you're happy now, I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. I hope you're happy now.
DJ Next King, when I say pull up, you know what I mean.
Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. I hope you're happy now. Your skin color and your hair is longer now. Now go na bali, abocando ya Champs Elysees. Ukitesa na kamini, yeah 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 yeah. None of my business. And I see you in London, silicone on your bum bum, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van
Zandt.
Mr. Next King, hold it down.
barikiwa mwanamme hisia. Pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia. Na pesa kabarikiwa, na kuona Brazil ambo Rio de Janeiro eh. Ukiongeze wanywele senje nano mabizines. And I see you in China with the latest designer, shaking what your doctor gave you on your worst behavior. Susanna Bande.
Singizi usiku kucha mina dua. I send ya kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send ya nakosa usingizi usiku kucha mina dua. I send ya kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Tukipendana Kiromeo na Julia. I send a bande
Senje. Hello, hello, hello,
hello, hello.
If
hello,
you get to hear this song,
Senje, come
somebody
on,
loves you.
Oh,
Senje. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
Dance it, dance in a baby. Dance that, dance in a baby. Choka, choka, watcha ni kudare duki kata. Dance it, dance in a baby. Choka, watcha ni kudare duki kata. Kakota, tight. Dance it, dance in a, dance in a.
Eki bamba zana mazopo ni
kwa dance, dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Sai tunasteli mashida ni kutoka. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe, katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Bas kubaf mina chief kif tu. Madenge wanajipa wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyo ziko sete za kigwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch chu. Zikireport ni ham ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut na ngoja kutu ikama. Tanova haswa wairimu wanja fida. Na kemba huyu haswa mapacha mbili kwa lungs. Wairimu changama buda mbwe seta kar. Wananita ras kwa sababu mi huban. Wakiwasha dust tunaseti kapedi. Ukinipa bank tutakula rumba ham. Na cheddar zikikam itabaki du. Nitakemba, nitashika, nitafinya ah. Makajaba kakishika toa nguo wacha hizo ah.
Katambe, katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe, katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza.
Tumengaa.
Acha katambe, katambe
sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale, pale. Akiweza si unajua vene si ufanya. Acha katambe, katambe. Baby girl we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance ya kuko. Acha nizami, nizami.
Wapi?
Washa ziwake, ziwake.
Nini?
Acha zibambi, tubambu.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Sai tunasteli mashida ni kutoa. Pusha juju, ey mini takokota.
Kizana bale, kanina magaje. Juniko quarantine, quara, quarantine, quara. Quarantine, quara, quarantine, quara, quarantine.
Eh, Wuhan, kulikonga na corona busa. Tukaisunda kwa mogo kadunda. Tukacheza tuna distance dunda. Tukacheza tuna di ya utobwa. Kamefuta korone umocho. Kamedunga polo budango. Pota toka ndongo kumdondo. Takudunga jongo.
Miukata makale naongeza na bale. pale kani na maganje juni ko quarantine quara quarantine quara quarantine quara quarantine quara quarantine
wengi wanakutaka na kutaka bro wangu nakutaka maarifa di bro wako nakutaka unaweza pata di baba kwa yuko kutaka na sasa ndo hapa naomba namba sina tabia kaza kamba za gwanda ulishani ganga tugeuzane baba na mama
miukata makale naongeza na bale kani na maganje juu niko quarantine quara quarantine quara quarantine quara quarantine quara quarantine
na kupiki yanga feana tumanga alafu magizani jua na kumanga mfupa wa kiwanga kia mepepanga si kidimanga wezi kipanganga baru ikiwaka bandisi ya digaga form kujipanga ntake kwa dimanga mapenzi nya laya wa area ni malaya mapenzi nya laya wa area ni malaya
miukata makale naongeza na bale kani na maganje juu niko quarantine quara quarantine quara quarantine quara quarantine quara quarantine
Next case.